Ekitongole kinnakyewa eky'ebyobulamu ekya Medicines and Frontier kitegeezezza nti okusaasaana kw'ekirwadde eky'Ebola mu DR Congo kweraliikiriza kubanga emisindi kisaasaanira kujja yereyere. Dr. Alan Gonzalez amyuka akulira ekitongole kino ekya Medicines and Frontier ategeezezza nti balabangako kirwadde kisaasaana ku misinde bw'ekiti ng'Ebola w'omulundi guno. We bijjidde nga n'akulira ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mutaka mu ggwanga erya Congo. Ng'eno kiteeberezebwa nti abasoba mu 10 bakwatibwa Ebola ate abaakafa bakunukkiriza 250. Kakati abakulu bagamba nti embeera yeetaaga okwongera okugattagatta amaanyi olw'okwanganga ekimbe kino.